no mujyanye twasigaranye bagenzi bacu mu kiganiro dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
Etienne Karekezi nongeye kugushimira kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye dusangira ijambo yo kuri uyu munsi irasubira ku kibazo cyo kwimura abaturage mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko ikiganiro kirongera kugaruka ku kibazo cy'abahoze batuye Nyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali mu midugudu ya Kangondo nta kibiraro hazwi nko muri Barinyahe ijwi rya Amerika ntigaruka cyane ku mateka y'iki kibazo na cyane ko cyavuzweho kenshi turatinda ku kigeze kivugutirwa umuti nka kwibutsa ko iki kibazo cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'2017 aho abasaga 1500 aribo barebwa n'ikibazo uko abategetsi basimburana mu mujyi wa Kigali baragisanga bakagisiga uko ubutegetsi buvuga ko aho bari batuye hashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga bwashatse rwiyemezamirimo uzahabyaza umusaruro uko bikwiye abo bakira amazi busanza hikanombe mu karere ka Kicukiro nk'ingurani kwiye ayo mazu abambere bagombye kuba barayatashye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ukurikije amasezerano ubutegetsi bw'akarere ka Gasabo bwagiranye nabo bwasenyeye kugira ngo bujye bubakodeshereza igihe atarabona izo nzu amakuru avuga ko hari hashize amezi 5 batabaha amafaranga y'ubukode niyo mpamvu mu mpera z'ukwa 8 uyu mwaka bamwe byabashobeye maze bajya gushinga amahema mu matongo yabo ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano bwahise bubamururamo buvuga ko bari bakoze imyigaragambyo itemewe ku butaka bw'u Rwanda bwabemereye ko bazahita bahabwa amafaranga 30,000 nk'uko byari bisanzwe yo kubakodeshereza
warahunze bibuje kiremera umujyu kawure iyo kure hakurya kumatara gucira marenda wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri kateri pirari iragaruka izinga z'amashanyarazi ziba zaje zikwihamiza nguhegereye wapfa maze na telefoni ikunyura imbere ubirebesha amaso
Dusangira ijambo yakomeje kureba koko niba iby'ubutegetsi bwari bwadutangaje byarashyizwe mu bikorwa bagombaga guhita bahabwa y'ubukode n'imiryango isaga 70 twasuye bamwe muri bo murumva icyo ababacumbikiye bavuga aho iki kibazo kigeze kivugutirwa umuti turabibwirwa n'ubutegetsi turanumva icyo batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga kuri iyi ngingo ariko si ibikorwa nk'ibi igihe bitabereye ku gihe bigira ngaruka yakiko bagomba kwimurwa ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda mu turere 15 tw'igihugu kubasaga 1,300 bwagaragaje ko 29% babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe mu gihe abandi 47% nabo bahabwa indishyi idakwiriye madame Marie Claire Mukasi n'ukuri iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ati
komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka imibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi komisiyo rero isanga abimura abaturage kubwo inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza amategeko abigenga no kwishyura ibirarane by'indishyi ikwiye babereyemo abaturage bimuwe ariko ntibahabwe indishyi ntabwo inzego zishinzwe kwishyura abaturage zikwiye gukora ibijyanye n'itegeko biri mu itegeko nshinga itegeko nshinga niryo rihasa ayandi mategeko twebwe nk'abashinzwe kwibutsa no gukurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nibyo tuvuga ko bidakwiye
twerekeje igisasa mu murenge wa Bumbogo aho bamwe mu bahoze batuye Nyarutarama bacumbitse tuganira na Bwana Fidel Nsabimana n'abaturanyi
ahase uhamaze igihe kingana iki
aha ngaha ni ukuvuga ngo kuva badusenyera kuva mu kwa 12
niho nahise ko nimukira nje kuhakodesha naje ndu umuntu w'umugabo urumva umuntu wari utuye mu nzu yanjye nari mfite intebe uyu n'umuturanyi twararahuraga mfite utubati mfite ibintu bishoboka byose by'urugo ariko ubu tuvugana nyir'inzu yarabifashe yarabitwaye umudamu yarantaye mufite abana batatu babiri bari kwirukanka ari akandi n'agahinja kamaze nk'amezi atatu yarantanye nako gahinga kari haranda kabyutse karedurwaye n'amatarizwa ntetse ubwo mva hano nirukanka njya ku murenge uruhinja ndusizemo hano mu nzu dusigiye bene nyina ngataha nkaza nkoza nkaryamisha ubwo urumva ko umudamu abonye ubukene uje ati reka reka gumana ibyawe nubwo buzima turimo mu by'ukuri ariko burarenze turababaye
yarakuba umudamu yarantanye dore ngaka ndikorera wibaze kugira ngo mbe ndikorera umwana ungana gutya nyina yaramuntanye urumva ko ntibyoroshye ngoceceka zana amata muri ntabwo byoroshye twahuye n'urugamba rukomeye muvandi
zana hano afite amezi angahe
afite amezi atatu urabona bisaba kugira ngo umuhe amata nta bushobozi mfite ari aba bene nyina nabo baba bakeneye kurya nta kazi ngira ubwo aho nakagiye nkajya gukora n'icyo kiyede nibura gatunga bene nyina bisaba ko mba ndi kugumana n'uyu kuko urabona ko ntabwo bamushobora ngo bavuge ngo baramumenya bamwoze bamukaburire
nibyo warunyakirije ariko noneho ibwira abakurikiye radiyo y'Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo
nitwa Nsabimana Fideli nk'abandi umuturage wari utuye muri Kangondo ya kabiri ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera akagari ka Nyarutarama nk'abaturage twe tuhamaze igihe kinini nkanjye mu by'ukuri navutse nsanga ababyeyi banjye ariho bari batuye iwacu noneho
mfite imyaka ingahe
mfite imyaka 34 noneho ababyeyi banjye rero kubera yuko bari bageze mu zabukuru byabaye ngombwa yuko bitaba Imana bahansiga nk'umuntu wagombaga kureberera abavandimwe banjye twari dusiganye ubwo rero twahagumye muri ubwo buryo nk'abantu twari tuvuga ko ari kuri gakondo ariko biza kuba ngombwa ko haje kuboneka umushoramari waje arahagura amaze kuhagura arishyura amafaranga baza kudukoresha inama batwemerera yuko ahantu habonye umushoramari ugiye kuhakorera ibindi bikorwa ariko bityo ko tugiye kubarirwa natwe twarangiza tukimurwa nk'ahagiye gukorerwa inyungu rusange mbo haciyemo imyaka igiye kugera muri ine tubariwe ari ayo mazu ari ku magena agaciro bari batubwiye ko twagombaga kubona ntitwayabonye ari amafaranga twabariwe ntabwo twegeze tuyabona urumva haciyemo imyaka ine tukibaza buryo ki leta yakarengeye umuturage ahubwo ariyo ishobora kumurenganya
aho ni mu mateka ariko se ubushize mperuka bamwe muri mwebwe ngo mugera mu miryango 71 mwagiye gutera amahema amashitingi mu matungo nawe wari urimo
nanjye nari ndimo ni nanjye wafashe iya mbere kubanza kubaka ihema rya mbere kuko ni njye wari ubabaye umudamu akimara kuntana abana akantana n'uruhinja nibyo nari mfite aho nakodeshaga babitwaye naravuze ngo ngiye kugenda nubaka ishitingi nubwo abandi tutari bufatanye ariko ndayubaka mu itongo ryanjye kuko itongo nari ndizi abaturanyi babonye ko ndi kubaka bazi n'ibyambayeho baraje baza kumfasha n'abandi bose baraza turubaka ariko mbere y'uko twubaka twari twabanjije kujya ku karere ka Gasabo tubaka ubukode kuko bari bategeze n'amezi atanu y'ubukode batubwira yuko atari bo bafite inshingano zo kuduhereza ubukode tugeze ku mujyi wa Kigali batubwira ko nabo iby'akarere kabitabareba biratiyobera tugeze ku karere meya twaramubuze ubwo nibwo twigiriye indi nama yo kuvuga ngo bwo ari ukubigenze baradutereranye reka tujye mu matongo tuyaturemo nk'uko twatangiye kubaka mu matongo ariko twatunguwe n'uburyo bacyumvaga amahema yagezemo ari mu mujyi wa Kigali waraje ari akarere ka Gasabo karaza ari umurenge uraza abo bose kandi iyo twajyagayo nta n'umwe twashoboraga kubona twatayagaho batubwira ngo bari mu nama dutekereza ko ibyo twari twakoze tutaba twe twabamenyesheje byari gufatwa nk'umwigaragambyo icyakora kubera ko amahirwe twagize ugwenda no kuturasa bari kuturasa nuko byari ngombwa ko bari babizi baje barahagaze bareba ibyo turimo barangije bantumaho kuko bari bamaze kumenya yuko ari njye babanje mu ihema ndagenda ndabasanga barangije bambaza icyabinteye ngerageza kubereka ibipapuro nari mbifite by'amagena agaciro mbabwira ko ubuzima bwanjye badushyira imbere n'abandi baratubwira ngo tugende ngo baraje bakemura ikibazo. Meya w'akarere ka Gasabo niwe twagiranye inama atwumvisha ko twebwe atanatozi. Turamubwira ngo kuki tatuzi turi abanyarwanda nk'abandi. Uyu meya w'akarere ka Gasabo rwa Murango Steven wadusinyiye kuri aya mabarwa wowe wasimbuye, ni ukuvuga ko ibi yakoze ari umusazi, ntabwo byakozwe na leta, inzego z'ubuyobozi ntabwo zuzuzanya ku buryo utinyuka kuvuga ko tatuzi. Ese turi abahehe? Ntabwo turi abanyarwanda nk'abandi.
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika, aho turebera hamwe ibibazo by'urusobe ku kwimura abahoze batuye Nyarutarama muri Gasabo mu midugudu ya Kangondo ahazwi nko muri Banyahe. Kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa.
Ndibuka muri ku karere bababwira ko mwisenye.
Ibyo byaravuzwe kuko bunakeye bwaho twatungwe niyo nama twari tumaze kugirana, nta mwanzuro twari twafashe n'ubundi twibajije cyari kimuzanye biratiyobera, ariko twatungwe n'uburyo ki kuri tupi twabonye arimo ari kuvugiraho yuko ikibazo cyakemutse n'amafaranga baye duhaye y'ubukode ibibazo byakemutse.
Rimwe na rimwe nkunze kumva ibyo bibazo byo kuvuga ngo ari umugabo agata umugore, ari umugore agata umugabo kubera kiriya kibazo cyo kwimurwa. Nge nari nzi ko ari inkuru mbarirano.
Nawe uri umuntu urabyiboneye, nkweretse uruhinja ndikorera rw'amezi atatu umudamu yantanye nabo. Rero
umudamu ntabwo yagiye kwihisha cyangwa gushaka ubundi buzima?
Oya, ntabwo ariko bimeze.
Kugira ngo ikibazo kibashe kubumva.
Oya, ntabwo ariko bimeze, kuko iyo biza kuba ariko bimeze urabona ko wari kuba hari ibimenyetso wari kubona, ariko ukuri kuri bo nuko umudamu yari igendantana nawe ubana kubera ubuzima turimo, kwenda afite ubundi buryo we yabonye ko ikibazo ari bwo agikemuye. Ariko natwe mu by'ukuri turagira ngo mudukorere ubuvugizi, cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niba yumva agirira ikiremwa muntu impuhwe kitavuka mu Rwanda, kiwenda nk'izindi mpunzi mujya mubona nk'abandi bava muri Libya bazana bakabakura mu bihugu bahungiyemo badafite ububasha bwo kuhaba bakabazana mu Rwanda, kuki adakwiriye kumenya ikibazo cy'abaturage bari mu gihugu kiwe, ahubwo akajya gutabara abaturutse hanze mu yandi mahanga? Ibyo ntari akarengane dukorerwa.
Uravugana n'umudamu wawe?
Ntabwo dushobora kuvugana, ukabona ko ubuzima bwanze bwahindutse, urumva ntabwo yanyitega ntacyo yavugana nanjye. Tuvugana nagira n'amahirwe yo gutekereza nkavuga ntazongera agaruka mfashe turera abana, byantera no gukomera, ariko mu gihe tutavugana urumva ntabwo navuga ngo azongera agaruke.
Mumaze gushinga amahema bakayabashinguza, bwakeye hari abantu hafi imiryango icumi bahisemo yo guhagararira abandi kujya ku murenge. Mwumvikana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ko nyuma y'igihe gito barababahaye amafaranga, kugeza ubu bigeze
muri abo ngabo icumi batowe. Nanjye nari ndimo, twagezeyo aratwakira tubwira ko bagiye kudukorera ubuvugizi n'ari mafaranga akaboneka. Ariko bwakeye mu gitondo bavuga ko amafaranga bayahaye abaturage ntama ikibazo cyakemutse, ariko kugeza kuri iyi saha ntayo twabonye. Niyo tumubajije aratubwira ngo nimugende ngo mutegereze ngo ikibazo cyanyu kiri gupfa.
Nta namake mwabonye?
Ntayo twabonye. Ibi nkubwira nimba nkubeshya, mburi y'imfura yanjye iri hano n'uyu mwana, ntayo twabonye.
Umushoramari Denis Karega, wowe murabonana mukavugana nka nyiri ibikorwa ugiye kubigura?
Twegeze tubonana rimwe bari mu cyiciro cya mbere cyo kutubwira uburyo tugomba kwimuka, atubwira amagambo akomeye we yaranadututse, atubwira ko tutari abaturage babereye Nyarutarama, atubwira ko ari ukudukiza umwanda. natwe tumubwira yuko nimba yashakaga bakiza umwanda yagombaga guhera ku barara mu Kanevu cyangwa n'abarara hanze atagombaga kuza guhera ku bantu bari mu mitungo yabo bubatse imitungo yabo nta kindi giye twa twongera kubonana nawe kuko ntiyongeye kuhagaruka kimara kubona ko ibyo bintu byari birimo akavuga karekare ntiyongeye kuhagaruka no mukuza bazanye ibipapuro by'amagenagaciro byazaga bizanywe n'umukobwa wiwe bana murinze we ntabwo twagiye kumubona
ariko kuba ubutegetsi bushaka kugira umujyi usukuye byo murabyemera
dusanzwe tunanabibonaho ahari bo hose iyo bibaye ngombwa ko ari ibikorwa rusange bagiye kuhakorera baraza bakimura abaturage bakabaha iby'amategeko bagomba ariko dutungurwa n'uburyo ibyo batwemereye nabyo batabishyize mu bikorwa ari inzu yaraguze ari amafaranga abantu bari yarabura ari n'ubukode burabura hagati aho ngaho urumva nk'iyi leta tuzi ko yihagije yabuze amafaranga yatubariye ibura inzu bari bari kuvuga bagombaga kuduha igeze naho ibura n'ubukode yari yatwemereye yagombaga kuduha bw'ibihumbi 30 urumva ko atari akarengane
wewe witwa nde
witwa Nirenganye Sidore
ibyo mugenzi wavuga ni ukuri cyangwa harimo no gukabya
ibyo mugenzi wanjye avuga ni ukuri nanjye nari ntuye hariya muri kagari ka Nyarutarama umudugudu wa Kangondo ya kabiri nanjye nari mfite igipangu
wowe ariko ntabwo ubuzima bwashaririye nkuga mugenzi wawe
bwavuga bwarashaririye cyane kuko nanjye nari mfite ibintu nabona bagiye kunsohora nkafata furi nkayigurisha nkishyura nkafata intebe nkagurisha ibintu byanshizeho aho bigeze ubu ngubu byaranze
ariko wowe bitandukanye nawe uracyabana n'umugore ntabwo yagutanye
njyewe umudamu turi kumwe ariko amaherezo n'ubundi urumva niho biri kugenda bigana kuko ubuzima buri kugenda buba bugufi
murabona amaherezo azaba yahe
nzi ko perezida Paul Kagame umugeze imbere utahava amaramasa mbonye iryo cumbi cyangwa n'ayo mafaranga bambariye nta kibazo rwose nakongera kugira
ese wowe nta mafaranga urabona
amafaranga usibye 2020 byonyine wewe nabwo babihaga bamwe na bamwe ariko
wowe warayabonye
nawe yabonye 20 ariko hari abatarayabonye
hari uwambwiye ko bwakiye bagashyiraho 10
iryo 10 njye ntaryo ndabona ahubwo ndanyenye nshaka kuzajyayo
ku ijambo rya nyuma dusoza ikiganiro murumva icyifuzo cyanyu kiye
icyo njye nifuzaga nubwo bimaze imyaka ine baraduteshije agaciro gutyo baratubaraye ntibaduhe ibyo batubariye batugiriye neza kwanza si no kudufasha bakaduha ibyacu ntandikize akababaro tubabwiye ngo bashyire kuko badutesheje agaciro bayaduhereza natwe twabonye isomo ryo mu mujyi wabo tukava muri uwo mujyi tukawuhunga twajya kureba ahandi dutura igihugu ni kinini bakareka kwirengagiza ukuri ahubwo ngo ibinyoma bari byo barajya bashyira imbere
maze kumva uko ibibazo byifashe ku bahoze batuye Nyarutarama sinari kuhava nakomoje ku mibanire yabo n'abo bacumbikiye umusaza Saveri Bizimana acumbikiye Bwana Nsabimana
aba bantu bari bakwiye ubuvugizi bagatabara kuyobora n'ubugari n'ahama urabona imirimo yarabuze arajya gukora se ataba abantu nanone bonyine ni ibibazo
imibandire yanyu ni myiza nta kibazo
ngo rero muri rusange hari aho ari myiza hakabaho naho atari myiza
tubwize ukuri ngo mbura nta kibazo turi radiyo
mwareze dore aho byaba byiza afite ubushobozi akanyishura neza aba bana bakajya kwiga n'imbeshyeri amashuri ahagaraye ubusirumva nta kogi zangu tubanye neza kubera uburyo bwo kwihangana
niba atamwishyura bizagenda bite muzene
iki kindi kibazo ubungubu mba musenyeye sindi musingi wa musenyeye none ngo nabirenganire babasenyeye bababwira ngo bazabaha amazu babasenyeye bababwira ngo bazabakodeshereza ese niba twarabakiriye tukagira iyo neza twabirenganira rwose ni mubashakira ubuvugizi n'ayo mazu azagurira bazabaha amafaranga babasenyeye nk'abagome
none niba babaha amafaranga namwe bazabishyura mu mezi mumazemo nicyo ushatse kuvuga
ese ko yababonye ubwishyu ese urumva yandenganya nanone akambya kandi yaba agize amahirwe iyo kugira ngo nabo abone imibereho kandi iyo mibereho yarayikuye aho nabaye imutire ni nko kumutiza ni nko kubyuma n'umuntu ari mu nzu n'ukuntu nzibona akayibamo ukwezi kugashira ntiyishyu ukunde kukaza ntiyishyu ukunde kukaza ntiyishyu none nanone yajya kugenda se akagenda ari njye yishyu umugome ahubwo yagomba kumushimira imana ibafashije igakorera mu bayobozi abo bantu bari bakwiye inkunga bagafashwa ese ko babakwiye mu manegeka aheza babashyize ni hehe ariko cyane cyane bari abo muri banyahe bo barababeshye ngo bazabaha n'amazu n'amazu ntibayabahaye n'amafaranga ntibayabahaye abo bantu bakwiye ubuvugizi noneho aho bamwe baririmba amajyambere abandi bari kurira aba nabo bakabona ukuntu baririmba umutekano n'iterambere barigezeho rero umuntu azagera mu iterambere ameze nk'uri mukinani
umugore w'uyu mugabo yagiye inzu
umugore w'uyu mugabo umuntu abarara mu nzu ye n'undi akahariho ubwo rero hari n'igihe icyumweru cyashira ntamubona nagira ngo araha naho wenda yaragiye kera naho umugore
hari amakuru bifiteho ko yagiye
nagira amakuru se ko batarwanye abantu bagira amakuru niba barwanye bararwanye twari kubimenya ubwo niba umugore yarabonye imibereho iyoberanye agacaho muri nawe yahisemo yiyemererwa ati wenda ejo zagaruka
umaze nk'igihe kingana icyo utamubona
umaze nk'ibyumweru bibiri ariko wenda yaba yaragiye kera yego neza ko nanjye mba nararana nabo mba ndi hariya wenda birenze n'icyo gihe cyangwa n'inyuma yaho ariko njye mpamya ko ari nk'ibyumweru bibiri namuheruka
gera ku murenge wa Remera hari mu gitondo cyo kuwa gatanu w'iki cyumweru twasanze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge bwana Godefroid Karamuzi yagiye mu zindi nshingano ntitwabashije kubona impapuro bishyuriyeho amacumbi yababo bagomba gukodeshereza ariko ijwi rya Amerika ikurikije ibisobanuro ihabwa byumvikana ko hashobora kuba haratanzwe amafaranga agera muri miliyoni ebyiri mu kiganiro na bwana Karamuzi nabanje kumubaza ku kibazo cy'abatarabona amafaranga y'ubukode
abatarabonye abaturage bafite konti muri peti koko twayabonye kuri sharike yacu ko amafaranga y'abaturage bagera kuri bane yagarutse ariko dusaba abaturage n'uyu munsi bahageze ku murenge tubasaba ko bagenda bagakoresha konti zabo zino twaje twakora twasaba amafaranga yabo bakajya kuri banki zabo kuko bafite amakonti mu yenda mabanki baraje kuyabona ni abaturage bane dufite ikibazo bari babizanye mu gitondo ndabona bantegereze ku biro mu masaha yine saa mukuru nabo ariko abyakira bakakonsora konti zabo amafaranga yabo bakongera akagenda nta kibazo kirimo
ubwo buri muturage mwagiye mumuha amafaranga angahe
ibihumbi mirongo itatu hari abamwe bagize kuza mu nyakino turareba batari bafite ubushobozi tubaha ibihumbi makumyabiri muri abo nabo hari abari babonye makumyabiri ariko ejo bundi tugenda tubongera ibihumbi icumi kugira ngo dukwire ibihumbi mirongo itatu ikindi kimwe cyari cyagoranye ni cy'umugabo ufite abagore babiri umugore araza akayatwaka kandi umutungo wanditse ku mugabo kandi umugabo se yahabwa amafaranga kabiri rero turamusaba ko yagana inkiko zifite ububasha yatubwira ko umugabo yamuhaye umutungo bamweguriye uwo rwandiko ubuyobozi bw'akarere bwanditse bwandikiraga uwo mugabo kubera ko umutungo ari uwo ufite noneho tumugira inama umugore ati nagane inzego zifite ububasha ntibemeza ko uwo mutungo umugabo yamuhaye mu magambo bizajya mu cyemezo cy'urukiko azakituzanira nawe tuzakomeza tumufashe nk'abandi baturage tubafasha
uretse wenda abo bane bagize ibibazo by'amakonti muvuga n'uwo muryango twavuga ko ba bantu ya miryango mirongo irindwi n'itatu cyangwa n'ine abandi babonye amafaranga
barayabonye kuko abatarayabona nabo ngabo twavugaga twasabye ko bajya kuri banki bagatuzanira nimero za banki za konti zabo zidateje ibibazo ariko cyane cyane turi muri banki imwe y'Equity niho bafite ikibazo ahandi abandi baturage barayabonye
ayandi si ubwo bazayabona ryari ko numva mwabishyuriye ukwezi kumwe mu mezi atanu bavugaga baburaga
urumva rero ko bumaze ikibazo nk'icyo ni byo nange usaba inzego zihuriye ubwo dukora raporo amafaranga twahawe ko twayakoresheje ubwo tuzategereza icyo umuyobozi ukuri buzatubwira abo ngabo bakangonda batandukanye n'abandi baturage b'imwe mu bishanga ab'imwe mu bishanga bo n'abandi n'ubundi ikibazo cya kangondo baje kukinjiramo bagiye kureba twasanga ko bumvise ngo ya poroje bazajya Busanza bakumva ko bose abari mu bishanga bose bazajya muri poroje ya Busanza ariyo mazu yubakwa n'umushoramari ntabwo ariko bimeze abazajya Busanza ni abantu bakorwa igenagaciro n'akarere biturutse ku mushoramari ariko abaturage batuye muri kiriya mbere kiriya kabiri hano muri kiriya mbere ahantu hitwa Muzuba hafi ya rahoze iriya ingaruka ntabwo abantu bose bazajya gutura muri ariya mazu arimo kubaka Busanza
mwarimu ukomoje kujya kujya kugutura mu Busanza byo bigeze hari gahunda ya vuba
yari umuyobozi udukuriye bwatumenyeshaga ko ikibazo kifashe kubikemuka
nko muri uku kwa cyenda cyangwa mu mpera z'uyu mwaka
urumva ibintu byo kubaka none se bahita mbivuga ngo bararangiza none aha muri uku kwezi kwa cyenda keretse mvuga ngo namenya imirimo yari isigaye iranganite yarangiranga iranganite ariko umuyobozi twakoranye inama utumenyesha ko ikibazo kirimo gukurikiranwa twamagara hafi kurangira abaturage twabatuze ariyo mpamvu rero umuyobozi wakomeza kugira inshingano zo gukodesha abaturage igihe batararangiza bamaze kukuzura barajamo n'ubundi byumuzo baracyakodesheje
ubwo abo bandi rero igihe babona amakonti yabo ikibazo bigakemuka nabo bahita babona amafaranga
cyane rwose koko twafite kuri konti n'ubundi twarayoherereje urumva ko nzi kuri banka rya bari kuko rwanda wote ubwo muri bari cyangwa tuzuye nako kanya rwose niba uri kumwe nabo wababwira kwihutisha izo konti ariko njye mu gitondo amasaha ine ntabwo ko nkora n'umukonti wawe bakazuma koko nari ngiye gukurikirana ibibazo mu kagari ka Nyabisindu ubwo ndaza gukurikirana nyuma yo gushingira ndebe umukonti wawe niba waza mugejeho niba uri munsi w'amafaranga yaragiye kuri banka
mu mboni y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko ibibazo nk'ibi byo kutimura abantu uko bikwiye ngo ipfundo nyamukuri n'igenamigambi bavuga ko ridahamye kuri iyi gahunda uyu ni Madame Victoire Ingabire Umuhoza ukuriye ishyaka Darufa Umurinzi itaremerwa n'amategeko y'u Rwanda
kiri muri bya bibazo dukunze kugaragaza by'intege nke by'ubutegetsi bwa FPR kuba nta genamigambi rirambye bagira mu miyoborere yabyo n'usanga kenshi dukunze kugira ibibazo nka biri icyo ndetse n'umuntu ubidindiza iterambere ry'igihugu cyacu wowe ndari uwavuga ati habayo vision 2020 ubu dufite vision 2050 ariko izo vision izo teganyamigambi ryo mu mpapuro ridashyirwa mu bikorwa ntakirimo ari igihugu reka turebe dufate umuntu wari ufite ugeje mu myaka 45-50 ubusore bwe yabukoze akora uko ashoboye kose rya kimara akubaka aho yari atuye Kangondo ndetse amaze kubaka inzu yo guturamo ashyiraho na za next nta butaka afite nta wundi mutungo afite ni za next zimutunze agategereza ati amashuri y'abana banjye nzayishyura mvuye muri aya next mu basaziro yanjye naha nzatungwa n'aya mazu nta sambu nta kindi kintu afite warangiza uri ubuyobozi w'igihugu ukagenda ugatema ya mazu ukayashyira hasi wa muntu ntangurana umuhaye wa muntu nta kintu kimwe umuhaye hari ubwo icyo gihugu cyacu gishobora guzatera imbere gite ntabwo dushobora kuva mu bukene dufite ubuyobozi budafite iteganyamigambi rirambye ritekereza abaturage baryo noneho bagakora n'umugambi nk'uwo utuma umuturage asubira inyuma nzi ko mbere bavugaga ngo babubakiye amazu mu busanza
yego n'ubu barakayubaka
ayo mabazo se bazajya muri ni ryateganya migambi mvuga mbere yo kujya kumusenyera umutoje mushyire ku gasozi wagombaga kuba wararangije kubaka ya mazu ubundi umuntu afite yakoze planification neza donc iryo teganya migambi neza uravuga uti aya mazu azubakwa arangira mu gihe kingana gutya noneho zafata aba baturage mba nayo mbajyane mu gihe kingana gutya none abantu baba kukize birukanswaga n'iki mu gusenyera abaturage bashyira ku gasozi aho bari kwicwa n'imvura n'izuba badafite aho baba ikihutirwaga n'iki niba amazu yo kuba tuzama atari yuzukuzura bagombaga no kuba baretse no kubasenyera kuko ibyo bisubiza umuntu ari mu buzima bwe busanzwe kuko uratekereza umwana urara mu mvura cyangwa uba munsi y'izuba rimeze gutya imibereho ye isubira inyuma uwo muntu rero kumushyira muri izo condition uri umuyobozi w'igihugu mba nibaza ntese harya abo bayobozi bacu dufite batekereza koko abaturage babo ni ikibazo gikomeye
mu cyumweru gishize hari ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 8 habayeho igikorwa cyo gufata amahema bakajya kuyashinga mu matongo icy'ubutegetsi bwise imyigaragambyo mwe nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kivuga mu mwakibonye mute
kiriya gikorwa ntekereza ko bagikoreye kugira ngo ugaragarize ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bafite ikibazo ntekereza ko ubwo buryo bari babonye bwo kuvuga uburyo byakemuwemo ni bwa bundi bw'ingufu ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukunze gukoresha niba umuturage rero avuze ati nabuze aho mfunda imitwe nabuze aho ndarangiye gushinga ihema hahandi nari ntuye kugeza igihe leta indangirije ikibazo ntabwo ikibazo ari ukohereza polisi cyangwa abasirikare ngo bavanemo ku mbaraga egera wa muturage mubwira uti yamuneka ari ikibazo kiniye uvuga ko nta gisubizo gihari uyu munsi none se abo baturage ko bafite mu nshingano zabo barumva igisubizo ari ikihe njye ni ikibazo mbaza ubuyobozi muzajya kubambariza niba hari umushoramari natanga amafaranga avugane n'abo baturage ubundi leta nk'umubyeyi nicyo nandi mu kuvuga yagombye kuba umuhuza w'umushoramari n'abaturage noneho leta ahubwo ikarengera umuturage kuko kenshi numvishije imvugo zari abantu bawe bo muri Kangondo bavuga ko ahubwo leta usanga ahubwo iri ku ruhande rw'umushoramari birababaje kuko nibyo dukeneye koko abantu bashora imari mu gihugu cyacu nibyo dukeneye mu gihugu usukuye ariko ari ikintu nkunda kugaruka iteka umuturage agomba kubisanganiro rya byose niba uri umuyobozi w'uburi gihugu umuturage ntabisanganiro rya byose umushoramari agahabwa ijambo agahabwa umwanya agahabwa kwidegembya kusha umuturage uyobora ngendekeza ko icyo gihugu mu nzira itariyo ubereho uwo muturage ntabwo ubereho umushoramari
kugeza ubu ngubu hagombye kuba hakorwa iki ku bwawe
icyakagombye gukorwa na mbere cyakagombye kuba cyarakozwe mbere nuko nta muturage wagombaga gusenyerwa atarahabwa ingurane y'imitungo ye kugira ngo ashobore kujya kugira aho abaho yikinga ubusubajije umuyobozi ushinzwe bari abaturage wenda batuye nko bari muri mu murenge wa Remera ukabayobuza executive wa Remera cyangwa abo boyozwe bo muri Gasa bakubwira ngo babatoje bari mu Kangando bari hehe
Madame Victoire Ngabire ntiwudusoreje ikiganiro dusangira ijambo cyanone twari twabateguriye nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ndetse namwe mwari mudukurikiye nongera kubifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika kuzindi ngingo mukomeze mutwandikire kuri radio yacu @voanews.com cyangwa se kuri radio yacu @gmail.com mwari na ehwa girusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe